Yeah. Joke to tubonge. Joke wangu one. Joke to tubonge. Joke wangu one. Joke to tubonge. Joke to tubonge.
Baby, 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 baby.
Joke wangu one.
Baby.
Joke to tubonge. Joke wangu one. Joke to tubonge.
Nipo bling, niko fresh, nipo so clean. Niko wired, jita lela toka Brooklyn. Now, kimbiza na watia kwenye bath pin. Kenya, Uganda, Tanzania, me the world king. Kenya, Uganda, Tanzania, me the world king. I'm the yule wala yule, me the world king. I'm the yule wala yule, me the world king. I'm the tree wala mamba, me the world king. Hakuna mfalme wala see, me the world king. Nafanya shobala, na waparabala. Najaza watu da, na lala VIP. Nakula VIP, na shinda VIP. Na ota VIP, na vimba VIP. Na tuna VIP, na nukia VIP. Na kula nyema steak, na nukia so fresh. Kama VIP baby way. Baby way. Mini shida baby way.
Joke to tubonge. Joke wangu uone. Joke to tubonge. Joke wangu uone. Joke to tugonge. Joke to tubonge.
Baby 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 baby.
Joke wangu uone.
Baby.
Joke to tubonge. Joke wangu uone. Joke to tugonge.
Mino speaker, mino Mac, mino VIP. Mino Twitter, mino stage, nito plan B. MC mkani kipenzi chiao, nipe XOP. Unanijua sikujue, give me a break please. Give me a break please. Unanijua sikujue, give me a break please. Give me a break please. Mina himba, mina chara, wona himba himba tu. Mina himba, mina chara, wona chara chara tu.
Joke to tubonge. Joke wangu uone. Joke to tubonge, joke wangu uone. Joke to tugonge. Joke to tubonge.
Baby 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 baby.
Joke wangu uone.
Baby.
Joke to tubonge, joke wangu uone. Joke to tugonge.
Now of course I'm the king, of course I'm the great. Show bila mimi man, hayawa show nakalisha mabishu. Strange commando kama 8 AM. Man, mad in the blow.
Bra, show bila mimi bado hayawa show. Show bila mimi yote ni ya fo. Show bila mimi wato waja blow. Show bila mimi yani banker so. Show bila mimi bado hayawa show. Show, show, show bila mimi yote ni ya fo. Show bila mimi wato waja blow. Show bila mimi yani banker so.